Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika hivi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo ya FM 48 bice 3 no kuri FM 104 bice 3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabara mu kize mwese kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Ikiganiro ni muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Muri Sangaro nshuti nongere mbaha ikaze kuri radio yanyu, mbibutsa ko mudukurikira kuri FM 48 bice 3 no kuri FM 104 bice 3 mu Rwanda. Mu Burundi ku mirongo migufi short waves metero 19 na metero 22. Mushobora ariko no kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga kandi no kuri email radio yacu @gmail.com aho muduha inama n'ibitekerezo ndetse n'ibibazo ku byo mwifuza ko tubaganiriraho. Ikiganiro muri Isanga cyo kuwa gatanu ni ikiganiro twateganyirije abagore. Twongeye kubahamagarira gukoresha uyu mwanya Ijwi rya Amerika ryabahaye, ntimukiheze. Imwe rero mu ntego z'Ijwi rya Amerika ryari rifite serivisi igitangira yari uguhuza ababuranye n'ababo nyuma y'amarorerwa yabaye mu Rwanda. Hari abo twabashije guhuza, hari abamenye amakuru y'ababo, bamwe amakuru yabaye meza, abandi mabi. Mu buzima niko bigenda kugeza ubu, ariko hari n'abagifite icyizere cyo kuzabasha umunsi umwe guhura n'ababo baburanye cyangwa se byibura bakamenya amakuru yabo. Ubwo rero uwaba afite amakuru yafasha mugenzi we yaza kutubwira. Ari Abanyarwanda, ari n'Abarundi batandukanye n'ababo aho bari hose. Iki ni ikibazo kireba buri wese, ikibazo rero cy'Abanyarwanda n'Abarundi ndetse n'impagara cyangwa se amakuba ku isi arugarije. Imiryango hirya no hino ikomeje gutatana bitewe n'ubushyamirane n'amakuba adaturuka ku bikorwa bya muntu. Komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare CICR ivuga ko hashize imyaka 5 uwo mubare uri hejuru. Hakurikijwe rero imibare uwo muryango utangaza, umubare w'abantu bashakisha ababo CICR yakiriye wiyongereye ku gipimo cya hafi 90% hagati y'umwaka 2012 n'umwaka 2016. Uwo muryango wakiriye ubutumwa bw'abantu 2018 mu mwaka ushize wonyine. Ishami rya CICR rikorera mu Rwanda ritangaza ko kugeza ubu rifite abasaga 1000 baburanye n'imiryango yabo. Ikavuga ko abagera kuri 800 ari Abarundi bashakisha ababyeyi, n'abana b'Abarundi bashakisha ababyeyi babo. Uyu munsi rero turaganira kuri iki kibazo cy'ababuranye n'ababo, twibanda cyane cyane ku bana baburanye n'imiryango yabo bashakisha cyangwa se ababyeyi bashakisha abana babo baburanye kubera imidugararo cyangwa se ibiza. Uyu munsi turavugana, turaganira na Bwana Felix Karekezi, ashinzwe gahunda yo guhuza imiryango mu muryango cyangwa se komite mpuzamahanga itabara imbabare CICR mu Rwanda. Nagira ngo ntabatindiye rero tumwakire. Bwana Karekezi, muraho neza.
Muraho neza cyane, ndabashimiye. Nitwa Karekezi Felix, nkorera umuryango mpuzamahanga wa Croix Rouge cyangwa se komite international de la Croix Rouge Kigali. Murakoze rero kuba mwadutumye muri iki kiganiro.
reka mbashimire cyane ko mwaduhaye uyu mwanya mwahaye umwanya abakunzi baradijwe rya Amerika kugira ngo tuganire kuri iki gikorwa mukora gifasha abantu benshi cyane cyane abana n'imiryango yabo batandukana atari ku bwabo. Nagira ngo mu gutangira mutubwire nka ibikorwa mukora naho mubikorera muri makeya.
Yego murakoze. Seyiteri muri iki gihe ubikorera cyane cyane mu nkambi, hari aho dukorera muri za transit center, aho bakira impunzi zikigera mu gihugu, bafasha. Hari uburyo bwa telefoni tubasize, bagashobora kuba bahamagara imiryango yabo abafite amatelefoni y'aho baturutse, cyangwa se tukabafasha mu bundi buryo bwo kwandika ubutumwa. Ubutumwa usanga abantu benshi barabumenyereye, aba ari mesaje waruje ifite agasaraba benshi barabimenyereye, akandikira umuryango mu gihe abo yandikira nta telefoni bafite. Turabikora, tubikora ni uko tubafasha nk'abakeneye, hari igihe umuntu aza ahantu ari atabona uko ashobora gusharija telefoni ye kugira ngo ashobore kuvugana n'umuryango, ibyo nabyo turabikora. Ikindi ni igihe hagize nk'ubasi umubyeyi wanjye sinzi ahantu aherereye, umwana cyane cyane ubu niwe dukorera, cyangwa se umubyeyi akavuga ati umwana wanjye sinzi ahantu aherereye, icyo gihe afungura icyo bita tracing request, ni fomu cyangwa formulaire yuzuza akerekana amakuru yose yerekana aho umwana ashobora kuba aherereye, hanyuma tukazamushakisha byadukunze tukamuhuza.
Kugeza ubu se mumaze kubasha guhuza abangana iki kuva mutangiye ibyo bikorwa byo guhuza imiryango yatatanye?
Ubundi serivisi yatangiye mu mwaka w'1994, imaze guhuza abantu bagera mu 19,205 ku icyo gihe. Hanyuma mu minsi itambutse cyangwa se ngiye birebana n'impunzi z'abarundi bari mu gihugu, imaze guhuza abana bageze kuri 200 bari barageze mu gihugu, ariko bakagera mu nkambi bagahungira mu nkambi zitandukanye. Hari abo twahuje nabo hano mu gihugu, tubavana muri transit center tubajyana tubahuza n'ababyeyi babo mu nkambi, akaba n'abandi twafashije gusubiza mu gihugu, ndetse ko imibare yaracyari.
Abana rero mufasha ni abari mu Rwanda b'abagurumva impunzi z'Abarundi cyangwa se n'abanyekongo, umwana cyangwa se umubyeyi wese ubitabaje muramwakira?
Ikibazo uko yatandukanye n'uwe n'intambara cyangwa se indi midugararo, abo bose turabakira, baba abanyarwanda barimo abanyarwanda nabo bafite ibibazo nk'ibyo, kuko hari abanyarwanda batandukanye n'imiryango yabo kera mu gihe cya Jenoside cyangwa nyuma y'intambara, intambara zagiye zisanzwe ziba muri rejo yacu. Abo bose bategereye turabafasha tukabahuza n'imiryango yabo mu gihe bafite amakuru ahagije yerekana imiryango dufatanyije na Croix-Rouge, kuko komite ya Croix-Rouge mpuzamahanga yakira cyane cyane ibirebana n'abana, hanyuma Croix-Rouge y'u Rwanda yakira ibirebana n'abantu bakuze.
Ubwo turaza gukomeza tugende tubiganiraho, mutubwire uburyo mukoresha. Ariko nk'uko iki kiganiro ari ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika, reka tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire Jean de Dieu. Uranyumva Jean de Dieu?
Yego ndabumva.
Ye, urahagana hehe?
Ndi Gitega, mu ntara ya Gitega.
Yego mwiriwe mute uyu munsi?
Tashikiriwe neza, turashima.
Nuko hanyuma ufite ikibazo cyangwa n'icyumviro ushaka guterera?
Jewe n'icyumviro ashaka guterera.
Yego.
Halo.
Yego komeza.
Yego urumva ku bisanze ugiye kuraba ku bana batandukanye n'ababyeyi?
Yego komeza.
Ndashaka kuvuga ngo nuko giye nk'ubu ino mu ntara Gitega, ndazi umuntu aheruka gutahuka avuye mu Rwanda. ariko ashitsino yakubiye ko gushitsino vema yaciye mu manyango urumva yababeshye ko agiye gukina umupira akaba butoke urumva yuko ngo babafata hariya hari habavyifuza ko bota ariko bakabura uburyo baza
aha ntabwo ariko twe turimo turavuga ikibazo cy'abana batandukana n'ababyeyi tuvuge nk'abantu barimo bahunga utwana hari giye tuzimira tukazimirira mu bandi bantu bajya bagira amahirwe bakamubona cyangwa se akababura bakaburana ku buryo bagerageza kubashakisha uyu muryango rero wa Croix Rouge urabahuza ugahuza ababyeyi n'abana batandukanye ntabwo icyo kibazo ari cyo turimo tuganiraho none aha ngaha
okay kubijyanye n'icyo nacurumba icyo nokora nuko noshimira umuryango wa Croix Rouge kurumva icyo n'igikorwa cyiza bagerageza gukora
yego
mu gushobora guhuza abo baba bagize kandi n'ibyo kurumva iyo bariko barahunga umwe wese yiruka agenda usanga hari abana bato batusanga bataye ndetse n'abakuze bigashwa sanga batandukanye umva icyo ni kintu cyo gushima ndetse tunabankuraje kugira ngo babandanye kuko uburyo nubwo igihugu gishobora kuba gitekanye irashikwa sanga nk'umuntu aho twimirije ibihe by'amatora hari usanga hatabuze akantu kacamo katameze neza gashobora gutuma habaho ikintu gituma abantu bamera nk'ababaye destabilize gato asanga abana ntibakiri kumwe n'ababyeyi icyo rero ni igikorwa kidano bashimira ndanabasaba ko bobandanya bagikorera ko cyane
urakoze cyane Jean Dodie ni ibintu byumvikana ko umubyeyi utandukanye n'umwana we bimugora aho aba ari hose aba agitekereza ko umunsi umwe azashyira akamubona hari n'ubutumwa nshobora kuba naheraho none aha ngaha bw'umubyeyi wanditse ashakisha umwana we yanditse avuga ati nitwa Tuyizere Kaside nizere ko ubu ngubu adukurikiye cyangwa se n'uwaba muzi akaba azi amakuru yabo arangisha yagira icyo amumenyesha cyangwa se akamenyesha na umuryango wa Croix Rouge yagize ati nitwa Kaside Tuyizere ndashakisha abana banjye twatandukanye muri Jenoside yakorewe Abatutsi nashakanye na Ruzindana Clete tubyarana abana batandatu Muzaire Yvonne Mugunga Yves Ruzindana Eric Kayirangwa Delphine Muberwa Clarisse na Mugabe Kizito ku itariki ya 7 kwezi kwa 4 mu 1994 ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yari itangiye natandukanye n'abana banjye bajyanywe na banyirasenge bari batuye ikibeho bavuga ko ariho bazabona ubuhungiro umugabo nawe yahungiye ikibeho asanga abana ngewe mpungira ahahoze ari Butare ngeze Karama abavuye ikibeho bambwira ko umuryango wanjye washize bitinze namenye ko Ruzindana Eric na Kayirangwa Delphine bajyanywe n'abafaransa mu nkambi yabo yari Ibukavu nyuma baje kuyimurira mu nkambi y'abafaransa muri Zambia nyuma sinongeye kumenya amakuru yabo nakomeje gushakisha ariko ubushobozi bumbana buke none bavandimwe nabasabaga ko mwamfasha gushakisha abo bana mu ntangira ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zose yewe ndi mama wabo ndababaye cyane ashyiraho rero na nomero za telefone ze agashimira ubwitange abazabimufashamo bose nyuma ashyiraho n'amafoto ya famiye yose foto y'umuryango ubwo rero niba hari uwaba afite amakuru yabazi kuri ubu butumwa bwa Tuyizere Kaside yaza kugira icyo atubwira cyangwa se akazegera Croix Rouge mu Rwanda akamuha ayo akabahaye makuru yenda abo bana babasha kuboneka mbagarutseho rero bwana Karekezi nk'iki kibazo cy'uyu mubyeyi hari icyo mwaba muzi hari icyo yarabagezezeho mwagize icyo mutubwiraho
uwo mubyeyi yumva nta makuru yenda amenya neza ko yaba yarahageze ariko ntago tumufite ntibamusakiriye ibyiza yakwegera dufite ibiro i Kigali tukagira ibiro i Kamembe no ku Gisenyi yakwegera hamwegereye hamufasha hanyuma agafungura rwandiko rumwemerera gushakisha
nigihe kuko biragaragara neza yuko afite adresse ya hasika kwa abana bashobora kuba baraguriye. Bizamufasha kuko dufatanya na Croix Rouge mpuzamahanga yo muri Congo na Croix Rouge mpuzamahanga yo Zambia twakorana nabo, hanyuma bakadushakira kureba niba koko aba bana baho bafite muri bazi zigenewe zabo, hanyuma tukazabahuza cyangwa se tukamuha amakuru ashoboka twabona.
Ndibwira ko nababa bari muri Zambia babazi iyo nkambi y'Abafaransa, sinzi niba ikibaho cyangwa se niba yarafunzwe, ariko ababa barayibayemo cyangwa se abafite amakuru byafasha baramutse bayatanze. Kambi mbashimiye rero kuri icyo gikorwa. Mwumvise na Jean de Dieu icyo yavuze yabashima, sinzi hari icyo mwabivugaho mbere yuko nkomeza nkakira abandi badutegereje.
Turabashimiye cyane rwose kandi turamushimiye kuba hari abantu bazirikana ko ibikorwa dukora bifite akamaro, kandi kuko bifite akamaro cyane kuko iyo nk'umuntu wabuze umuryango awubonye nyuma y'imyaka 20 ni igikorwa gikomeye cyane, ni ikintu gikora ku mutima kongera kubona abawe nyuma y'igihe kirekire, cyane cyane ko nk'ubu dufite abana n'ubu ngubu gikurikirana bahura.
Telefone yawe irimo iracika, sinzi niba ari ukubera ahantu waba wicaye wareba. Irimo iragenda icika, amagambo amwe yaducitse. Turakumva ubu ngubu rwose biravuga neza.
Nari mvuze nti dufite abana benshi bose babuze imiryango yabo, bagiye batoragurwa cyangwa se bakaba nta mubyeyi azi, nta muntu n'umwe azi. Turabafasha, dufite amafoto yabo, hari igihe abana bazakavuga bati se nta mubyeyi wanjye murabona, ese mwankoreye iki kugira ngo nongere mpuzwe nawe, cyangwa se niba ahandi makuru mashyashya yashoboye kubona tukaba twayaheraho twongera gushakisha. Iyo serivisi rwose abantu bayizirikana. Ndamushimiye Jean de
Dieu. Reka twakire na Abel. Abel, uranyumva?
Ndakumva.
Wiri urahagana hehe?
Ndi Dar es Salaam.
Nuko mwiriwe mutese?
Kwirwa mahoro.
Nuko ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
No kubaza gatoya aba nongeye ntekereze. Ariko nashaka kubabaza, hari aho usanga kenshi usanga ababyeyi babo babataye, ugasanga imiryango yacwanye nka mama wiwe, umugabo papa w'umwana yirukanye mama wiwe, ugasanga umwana arabuze yaza niyapfa. None iyo Croix Rouge ibimenya gute mu gihe ko mbona hariyo amakarito usanga Croix Rouge itarimwe canke ibihugu usanga idateye imbere cane, mugayo iwacu Burundi yo nabonye begereye abanyagihugu benshi. Hama ca kabiri jewe kuko nihereye ko nka jewe nta mubyeyi n'umwe nakuze mbona, mugabo nta iyo Croix Rouge nayimenye maze kumara kantuzenye secondaire, nakuze ata muntu n'umwe afasha, yombi yo ntakebuka n'ishuri ntaje nari kwiga, ahomba ni bose ntibo bafasha ngo babamenye, yumva biragoye, ari usanga badashika.
Wari uri mu muryango w'abantu bo mu muryango wanyu cyangwa n'abandi bantu bakureze?
Nari nibana jenyine mama apfuye, naciye nkuba mu nzu ya jenyine n'abene wacu biga mu masegonderi biga babaye.
Ntabwo rufite papa wawe mama wawe nawe yitaba Imana?
Papa wanjye yapfuye muri 96. Mama nawe acapfa muri 2005.
Rusigara uri umwana wenyine wirere?
Sigara ndi uwo mwana, mugabo nagize Imana mama acapfa maze kugera mu wa gatandatu primere. Mbona rero kubandanya ubuzima nyine, nta Croix Rouge yigeze ifasha, nta shyirahamwe na rimwe numva ngo internationale yigeze rifasha no kwishura, narinda kumisha matongo nkarinda ku akabari yamfasha
kugira ngo urihe amashuri
eh kugira amara amashuri
hari turumuntu twawe se ubwo wari ufite aho ngaho natwo bitagaho cyangwa
ari bene wa cumba bamwe bari Tanzania mu nkambi urumva uwundi nawe yari akiri ku ishuri
nuko kuba tarifashishije nuko utaruzi ko bahari cyangwa nuko utabimenye noneho wowe ukatangira kwirwanaho
ni nuko ntabimenye urumva aho usanga badashika muganga nk'ibujumbura maze kwije ubujumbura nabonye makaritsi yose kuba ruzirimwo abagize amasanganya barabafasha abayababuza babo akabahamba urumva ije nayibonye ngeze mu gisagara mugabo mu mitumba ruguru aya usanga batari eh niyo ngora n'abantu rero benshi bahura nayo mugabo gusa irafasha prime eko
ye ndumva wanyuze mu buzima bushariri ariko ndumva warabashije kubyikuramo kaba umaze kuba umugabo umuntu yagushimira ubwo butwari
ubundo mu tangaza makuru nko bawe nkora kuri television online ndakomeye cyane
urakomeye cyane nuko rwose reka tuguhamashye ubwo ndumva wirwanyeho ubwo bivuze ko niba ushobora kugera ku kintu nk'icyo ukabasha kwirwanaho ukirera ugakuru ukabasha kuba umugabo ugakora akazi nkako undi muntu wese yakora kandi yirihiye amashuri ndibwira ko nabandi bana nabo bagufatiraho urugero
jewe ubu aho ngeze naraciye mu bintu byinshi ndumva ni ibintu by'ini biografi yanjye ni ndende naraciye no muri politiki ndakorera icyegera cya bwe cy'umukuru w'igihugu bugenewe na murinda umutekano umugabo byaraheze umva ubu nanje narabonye ko politiki atacimaze
nuko yirekera abayizi
abayizi twe dukora imyuga yacu je karazi nyinshi cyane dukora mu bihugu byinshi
ntabwo muri wese yaba umunyapolitiki
oya
yego rwose ngushimire cyane Abel kuba uduhamagaye kandi ukaba udusangije kuri ibyo bitekerezo n'ubuzima bwawe ndagushimiye cyane
yewe je nama umunsi wose nama ku murongo nga
nuko
nanjye ndabashimiye
nuko yewe ukomeje ugira ibihe byiza rero
namwe
datwese radijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twakire na Daniel turi kumwe telefoni ye iracitse mutwihanganira ama telefone arimo kugenda nabi hamwe aracika ndi nta gacamo neza ndi ntavuga neza ariko turakomeza mbwana Karikese mwari mwumvise Abeli sinzi niba hari nk'inama yenda mwatanga muhereye ku byo avuze mu buryo abana bashobora kwifashisha nubwo atari ibyerekeranye no gufasha abana batandukanye n'ababo we n'imfubyi ariko niba hari inama mwatanga muri rusange
ubundi biterwa na programu ya buri kwezi uko abafashikira mu mashuri biterwa na gahunda ya buri komite ya buri gihugu ariko
niko se
bonjour muri Tanzania cyangwa se kuba muri Rwanda
reka nkubwire rero
na gahunda bafite mu buryo bafasha abantu
reka twongere tuguhamagara hari ubanza telefone yawe irimo gucikagurika sinzi niba ari umurongo umeze nabi cyangwa niba ari rezo aho ngaho iwanyu cyangwa niba ikibazo kiri ku ruhande rwacu reka twongere tuguhamagara
banyanyi bijuru rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 25 93 94 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 Ichenda, 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 gatanu, rimwe, umunani, gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Twongeye tubaha ikaze rero kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri isanga, aho turimo kuvuga ku byerekeranye no guhuza imiryango yatatanye cyangwa se yatanyijwe n'ibiza cyangwa se imidugararo, abana bagatandukana n'ababyeyi. Felix Karekezi rero uwo mu muryango mpuzamahanga utabana imbabare CICR mu Rwanda agarutse ku murongo, telefoni irimo iragenda icika, ariko ndibwira ko noneho utwumva neza. Twari turimo kuvuga ku byerekeranye na Abeli, umwana w'imfubyi uvuga ati ngeze nigeze menya Croix Rouge, nayibonye ngeze mu Gisagara, yabonye ngeze mu mujyi wa Bujumbura, ariko ntiyigeze ayibona aho yari atuye, ntabwo yigeze abasha kugira uwo yiyambaza ngo amufashe, yavuze ko yirwanyeho, nabyo ni igikorwa cyiza kuba yarabashije kugira icyo yigezaho. Noneho nakubazaga nti inama cyangwa se impanuro waha abadukurikiye nk'abo bana b'imfubyi cyangwa se n'undi waba afite ikibazo uburyo ashobora kugera kuri Croix Rouge?
Nibyo, kuko hari abantu benshi batajya bashobora kumenya icyo Croix Rouge ikora, ubutabazi yafasha, ariko ubundi mpereye ku byo yaravuze, Croix Rouge ifasha mu biterwa na gahunda ya buri gihugu, ko buri gihugu bihugu byinshi byo muri Afurika ndetse no hanze n'i Burayi no muri za Australia haba hari Croix Rouge National. Iyo Croix Rouge National niyo ifasha ibintu bitandukanye, ikaba yafasha abana b'imfubyi no kubarihira amashuri. Biterwa na gahunda cyangwa se programu buri gihugu cyangwa se buri komite ya Croix Rouge ifite. Natwe nka hano mu Rwanda twarabikoze, kuko hari abana twamaraguza n'imiryango nko mu gihe hanyuma y'intambara, kenshi uko imiryango abo bana babo baza batishoboye babafashaga kubishyura amashuri, cyangwa se tugafata imiryango yabo kwiteza imbere, gutanga nk'amatungo magufi kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Iyo ni iterwa na gahunda na porogaramu ihari, ariko hari ibintu byinshi kuri abo bishobora gukora. Ishingiye kuri gahunda zo twari turimo yo irebana no guhuza imiryango, ndabizi ko hari abantu benshi batajya bamenya yuko Croix Rouge yabafasha, kuko hari nk'umumama duherutse guhuza n'umuryango we, yari amaze imyaka irenga 22 mu Rwanda, ariko atazi umuryango w'ahantu uherereye. Inzu rero ngo kuvuga imwe yaganiriye n'umuntu arambwira ati ariko yegere Croix Rouge yagufasha. Hari abantu benshi bataramenya iyo nkuru ko Croix Rouge ishobora kugufasha guhuza n'umuryango wawe igihe mwaba mwarangiye mu mafoto.
Ubwo rero ni ukuvuga ko umuntu afite ikibazo yagombye guhaguruka akaba ari ufata ya mbere kugira ngo ajye gushakisha, naho ubundi mwe ntabwo mushobora kumusanga iwe ntimwamenye niba afite n'ibibazo.
Yego rwose ntabwo twabimenye. Agomba kuza kureba akegera ibiro byacu hano ku Kigali cyangwa Gisenyi cyangwa Kamembe, nta kibazo turabakira abantu bose, cyane cyane iyo afite amakuru ahagije umuntu yaheraho ashakisha umuntu. Ariko ahandagira ngo mvuge akantu gatoya, ari nk'ubwo usanga umubyeyi aza akavuga ati umwana wanjye yewe ntuye mu murenge n'uyu wa Nyamata ntibugesera, cyangwa se ntuye mu Ruhango, umwana wanjye yagiye i Kigali agiye gushakisha akazi, none ntiyagarutse namunshaka. Aho ngaho ndagira inama yo kwegera inzego z'ubuyobozi, akegera polisi cyangwa se umurenge akeka ko umwana we yaba yaragiyemo, akaba ariko abigenza, kuko twe duhuza abantu cyangwa se gushakisha imiryango y'abantu baburanye bitewe n'imidugararo n'ibiza cyangwa se intambara mu bihugu duturanye cyangwa se mu gihugu hagati.
Yumva ntibyaba byoroshye kujya gushakisha umwana mu mujyi wa Kigali cyangwa mu wundi mujyi ngo umushakishe umenye aho aherereye n'aho akora mu rugo, cyangwa se ari n'ushobora kugenda akajya gukora mu mifuka. Twakire na Fidele ku murongo wa telefone. Fidele, uranyumva?
Yego ndabyumva cyane, mbaje kubara mu kinshi by'Amerika.
Yewe, ubundi burahagana hehe?
ngenda hita Kalemi ni muri province ya Tanganyika.
Muri Tanganyika, okay. Udukurikira ku internet cyangwa uri kuma kudukurikira ku FM?
Okay, njye ngiye kubakurikira na gusa ku Facebook kuko hano ishe bwo ntabwo tuyifata na internet tuya makonekshon make bwo n'ubushobozi bukeya ntabwo biba bikunda.
Ah, ye no kurakoze kuduhamagara. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo? Uraguma ku murongo noneho ubwo niba utabasha kutwumva kuri radio bugumyeho abanza gusubiza yego yego reka mbwire abo kubanga bw'ibyuma Felix munsubirize Fidele uyu nguyu niba hari inama mwamuha ku byerekeranye n'uburyo bakorana na Croix Rouge yo muri Tanzania kugira ngo babashe yenda kubona bariya abana bamaze igihe kirekire barajyanywe n'izindi mpunzi.
Birashoboka cyane yegereye Croix Rouge ya Tanzania yamufasha akababwira ikibazo cye rwose bamufasha kuko aho umwana aherereye hose uramushakisha kandi hari igihe usanga n'ubu hari abana wari ikiba yaragiye yandika ikaba ibafite muri base de donnees yabo ya
telefone irongeye idacitse.
Halo?
Yari n'imicikagurika ndumva avuga ko muri base de donnees cyangwa se ahantu mukusanyiriza amakuru baba barimo noneho ubegereye bakaba bashobora kureba niba uwo mwana cyangwa se baba hari ikintu bazi cyerekeranye naho aherereye.
Turabikora rwose pe yakwegera Croix-Rouge ya Tanzania bamufasha. Hari Croix-Rouge ya Tanzania irahari, hari na ofisi ya komite mpuzamahanga ya Croix-Rouge bamufasha umwana yaba aherereye hose kuko n'ubu n'abana bafite ababyeyi bagiye ibarayi bakaba bari mu bihugu bitandukanye turabafasha haba muri Australia aho yaba ari hose ku isi. Croix Rouge zirakorana, ifite umurongo wa interinete website duhuriraho tugahana amakuru cyangwa se tukandikirana mu buryo busanzwe nta kibazo bamufasha.
Fidele urumvise igisubizo baguhaye, mwari mwaragerageje kwegera Croix Rouge muri Tanzania? Twakire na Benjamin. Benjamin,
ndabumva.
Wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Urahagana he?
Uri Burundi Gitega.
Ye Gitega hari n'undi mugenzi warumaze kuduhamagara ari Gitega.
Yego.
Nuko. Hari kibazo wifuza kubaza cyangwa ni intererano ushaka gutanga?
Nikibazo nagomba kwanza na mbute wa mutumire
narakumva
ikibazo cyanje ni kubyerekeye abana bashobora gufata prise en charge baba bakiriye gute munashaka kubaronka gute ko nagenda imwe mu bagize icyo kibazo
gute waburanye n'ababyeyi
ababyeyi banje namenye mama wenyine nabo bava kava mu Buganda ariko papa nawe ntabwo nigeze ndamubona kuko na mama yaragwaye yarafite ikibazo cyo mu mutwe yagwaye mu mutwe rero akaba yari yaje mu ishengero ry'Abangilikani Matana i Burundi niho urumva mama yavukiye mugabo yavutse ku Muganda niko kureba kutamenya umuryango wanjye rero mpava ishengero ranjana mu mwirero rya SOS Gitega niho nashoboye kuba kugeza n'aya manga urumva sindigera menya umuryango wa papa wanjye cyanke wa mama wanjye wava mu Uganda rero icyo nagomba kumubaza kanini nagomba kubaza ngene bashobora ku kiyose isiraheli ishobora kuba iri mu bihugu byose cyanke yoba iri Rwanda gusa amashibure no kumbwira ngo ni byo shobora kugenda kugira ngo umuntu ashobore kuyitura ashobore no kumenya umuryango ngene bigenda ko byagenda koko nicyo kibazo nagomba kubaza murakoze
urakoze nawe Benjamin udukurikiye kuri telefone cyangwa aha Gitega muratwumva
Gitega turabumva ku mirongo ya shortwave mu Burundi kuri telefone
nta urashaka tukugumisheho ubanze wumve igisubizo cyangwa
ego mwungumisheho numve igisubizo nta kibazo
okay sawa urakoze bugumyeho rero
ego murakarama
Felix nsubiriza Benjamin niba iki kibazo cye yego ntikijyana n'ibyo mukora mwebwe hariya mu Rwanda ariko ndumva yifuza kumenya amakuru y'icyo yakora kugira ngo niba hari uburyo bashobora kumufasha kumenya ababyeyi be
yakwegera Croix Rouge y'i Burundi irahari hari abantu bitwa bakorera gushakiye kenshi bakunze kuba bari mu ntara zose yabegera bakamufasha ndumva ari umuntu ukuze watanga amakuru ashoboka kandi usibye n'ibyo ikindi dukora Croix Rouge ishobora kuguha ubutumwa ukandika ikete akandikira ahakeka k'abavandimwe baba bari cyangwa se agafungura formulaire yerekana umuryango ashakisha nabyo birashoboka
ndakeka ntari iyo orferi nayo aho icyo kigo cy'imfubyi yarerewemo nabo bashobora kuba bafite bafite amakuru y'umuntu wamuzanye
bashobora kumuha amakuru ahagije yamufasha kuba yashakisha umuryango
Benjamin wabyumvise Benjamin wabyumvise wumvise ko Croix Rouge no mu Burundi ihari hari n'uwavuze ko yayibonye mu gisagara atarazi ko ibaho wabyumvise n'abakorera bushake
sawa murakoze na SOS yo SOS izogi imfubyi ntaryo ryashe kumenya n'ukuri abana n'abana benshi bashe kuba batamenyeye ababyeyi babo kuko navuze ko nazanywe n'ishengero ry'Abangilikani Matana
Ariko n'iryo sengero naryo rishobora kuba rifite ahantu ryandika abana ryagiye rishyira mu bigo by'imfubyi, naho ntiwananirwa ku ntiwareka kujya kubegera ngo babaze. Bashobora kuba bafitemo
narababajije bavuze ko mama yarafise ubugwayi bwo mu mutwe, ariko kuko bamwakiye gutyo musenyeri yitwa Sindamuka niwe yashoboriye kwakira mama wanje, ashobora kumwigisha kuko yarazi yuko ari imfubyi nawe nyine, kuko wose wiwe yaciye asubira iwabo i Buganda. Yego, niko byagenze. Nayo jewe urumva naje yambyaye ku nyine agwaye, ntiyashe kumbara papa wanje.
Yego, ntuzacike intege ibyo aribyo byose, uzakomeza ugerageze. Ushobora gusanga nk'abo bo mu idini cyangwa se uwo musenyeri wamwakiriye ashobora kuba hari abandi bantu yarazi bari bazi mama wawe, ku buryo bashobora kuba yenda baguha amakuru.
Ubu hari mushasha ntabwo akiriho, Sindamuka yarapfuye.
Ubwo niwita fashije yenda bazifashisha ibitabo, ariko wakomeza ukagerageza, niugira amahirwe bizacamo uzabasha kumenya amakuru y'umuryango.
Yego, yes, akozwe byose n'Imana, ndazingize bikora.
Yego rwose.
Yego, mugire umunsi mwiza na weekend nziza kuri Wadamirike.
Yego, namwe mukomeraho ngaho Igitega, nubwo dusohoreze inshuti zacu zose z'Igitega.
Yego, murakarama.
Namwe. Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Sanga. Turakomeza rero tuganira ku byerekeranye no guhuza abana n'imiryango yabo. Ni ikiganiro muri Isanga cyo kwa gatanu. Akenshi dukunze kutwahariye abagore cyangwa se abakobwa, twongera kubahamagarira rwose kujya bitabira ikiganiro. Tuzi ko aribo akenshi bakunze guhura n'ibibazo byo kurera abana bonyine, abagabo bahitanywe n'intambara, bahitanywe n'impanuka cyangwa se n'ibindi biza bagerageza gukingira imiryango, abagore bagasigara barera abana, akaba ari nabo bagerageza kugenda babashakisha aho baba baherereye. Ngo rero uwo tuganira ni Felix Karekezi, akaba ari mu muryango muri mpuzamahanga ufasha guhuza abana n'imiryango baburanye, CCR mu Rwanda. Nagira ngo nkubaze gatoya, amatelefoni ntarimo gucamo rimwe aragenda acika, abakunzi b'Ijwi ry'Amerika barimo kuduhamagara birimo kugenda bicika. Nagira ngo nkubaze rero uburyo mukoresha kugira ngo muvugane nabo ba n'imiryango cyangwa se n'abandi bantu bashobora kubaha amakuru, ariko ubwo turabigarukaho mu kanya gatoya kubera ko kubanga bw'icyuma bwe ko telefoni ye nayo icitse. Naho mu kanya.
Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwihanganire rwose, telefone ndabona zabaye ingorabahizi. Felix, turi kumwe na none.
Yego, ndimo ndabumva
rwose. Telefone ntago zatubaniye uyu munsi. Ni ikibazo gikomeye.
Ikirere kimeze nabi.
Hano uretse ko ikirere cyacu ni cyiza, ubwo sinzi uko bimeze. Ashobora kuba ari mu mirongo mu nsinga cyangwa hehe, cyangwa se no ku ruhande rwanyu, sinzi ko ikirere kimeze, ariko ntabwo byifashe neza. Birashoboka noneho. Nari ndimo ngubaza nti mukoresha ubuhe buryo by'itumanaho, haba mu kwandikirana, mu kuvugana hagati yanyu, ni ubuhe buryo mukoresha buborohera kugira ngo mushyikire ababyeyi cyangwa se abana bashakisha imiryango cyangwa se nabandi mukorana kugira ngo mubashe nyine guhuriza hamwe ibikorwa byanyu bitume mugera ku ntego.
Hari ubufite bita fotoresingi n'ubwo dukoresha amafoto na nyango kibizeja ku mpiri wajije wese ikibazo cy'abantu ubundi azana amafoto ye akayerekana tukaba twayatanga hakeka ko abana baburiye mbere n'urugero niba abana baburiye nko mu nkambi ayo mafoto yajyana mu nkambi umuntu washoboye kuba yarayabonye biba byoroshye cyane kuba yababona rwose birafasha. Ubundi uburyo dukoresha ahubwo bita ERCM electronic red cross message ni uburyo bwa elektronike umuntu yandika ubutumwa hanyuma tukanamufotora dukoresha amatelefoni ya smartphone. Ariko ubu iyo proje kuko hari uwo mushinga kuko ari pilote cyangwa se n'imbangiriza mushinga niko sinzi ko nabyita ni pilote iri hagati y'u Rwanda na Congo. Ubwo umuntu ufite umuvandimwe uri nka Masisi cyangwa se uri muri teritwari ya Karehe kuko ariho twahereye kuko ariho bafite connection turamufasha akaba yakwandikira umuvandimwe we muri ino minsi twayitangiye kuba yatangiye mu umwaka ushize ku kingo nirimo kugenda rwose baramumaragenda bongera kubona imiryango yabo nyuma y'imyaka myinshi cyane batabonana.
Ubwo rero ni ukuvuga ko bitanga icyizere ko umuntu yagombye gukomeza akagerageza agakora igishoboka.
Yego rwose ni karibu turabakira ni karibu.
Twakire na Emmanuel ku murongo wa telefone. Emmanuel wiriwe neza urahagana he? Ntabwo twumvise akarere akariko twumvise mu majyaruguru. Urafite ikibazo cyangwa ni ikindi?
N'uwo muryango wa Seyiseri.
Yego.
Ariko hari icyo nshaka kubabaza nyine. Ndambaze abakinnyi uwo mwakinnyi bayagarariye abakora poro wapfuye abo bahuje urabonesha ufata nk'umwana wenda urabuza ababyeyi be bose ukamuhuza wenda na bene nyina basigaye cyangwa bakuru be haba hari poro wapfu bakora cyangwa gukurikirana ngo bamenye ubuzima abo bantu bagiyemo ko butajya hanyuma y'ubwo babakuriyemo.
Yego. Ni cyo kibazo cyenyine wari ufite?
Waje kwabwira hanyu no kuduha nimero iri itishyurwa free number umuntu wenda yahamagara asaga kujya n'ibindi yababaza.
Cyangwa asaga kubifashisha. Urakoze cyane. Ndagushimiye cyane Emmanuel. Felix ndumva noneho umurongo wanjye ariwo utangiye kugenda usubiramo ariko niba unyumva nsubiriza Emmanuel kuri ibi bikorwa ashimira bya Seyiseri ariko kandi niba binashoboka umuhe niyo nomero niba hariyo mugira umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo abagereho.
Hari ikibazo yarabajije niba dukora foro wapfu nyuma yo kuguhuza umwana n'umuryango we yaba ahujwe no kubyeyi cyangwa se n'abavandimwe ko hari igihe usanga ababyeyi batakiriho tukamuhuza n'umuryango we ariko haba hari ubushake bw'impande zombi yaba umwana agomba kwemera ko yemeye gukorana n'uwo muryango n'umubyeyi akemera ko yemeye kwakira uwo mwana. Seyiseri rero cyangwa se komite mpuzamahanga ikintu ikora gusura uwo mwana inshuro zigeze kuri eshatu cyangwa enye mu gihe cy'umwaka enye niba yarashoboye kwiyentegra cyangwa se kumenyana n'abandi muri sosiyete ndetse yashoboye gusubira mu ishuri tugatanga inama cyangwa se ubundi bufasha bwashoboka tugiye tubukora turabikurikirana rwose kuko natwe ni twa twifuza ko umwana azamujyana ugasanga nyuma nabyo ndabaye bubi ariko agomba kwemera abantu ntabwo banganya ubushobozi hari ubwo usanga umuryango agiyemo utishoboye cyane icyo gihe tubanza kumuha amakuru tukamubwira uko umuryango umeze umwana akajya yabyemeye neza ati byose ndabyemeye nzemera kubana nabo naho baba batishoboye cyangwa se naho baba bishoboye
ntakibazo agomba ubushake bwa buri wese ikindi yarabajije niba dufite nimero ashobora guhamagaraho akamuha informasiyo nayimuha nta kibazo gica no kuri radiyo Rwanda ndumva nino minsi yajya gicaho ni 07788 31 19
07788 31 19 nizere ko ngo Emmanuel ayumvise n'undi wundi waba ayikeneye ku buryo yabasha kubaha amakuru cyangwa se no kubifashisha iki kibazo rero cya follow up yavugaga ni ikibazo nanjye nari nibajije kugira ngo umenye niba umwana yarabashije kuguma mu muryango nta bandi bana nta bana bigeze mwegeze mushyira mu miryango ngo bongere bagaruke nanone ba bataye izo ngombwa bashyizemo
bivuza mu bantu tumaze guhuza n'imiryango yabo kumbiro ntazo kuraho miryango n'umuryango gusa ubuyobozi intego z'ibanze tukamumenya ko hari bakamenya ko umwana yatashye yageze mu gihugu avuye aturutse hanze hanyuma tukamukurikirana niba hari ibintu by'ibanze bikenewe hari ubwo umwana aza nta miti ababyeyi bashobora kumugurira tukaba twamufasha tukabikora ibyo turabikora hanyuma tukavuga ko ubuyobozi nabwo bukamita ku mwana hasi ikindi hari ubwo usanga nk'umwana aje atazi nk'ikinyarwanda ugasanga aje yavuga nk'iringara gutare cyangwa ibyo nabyo tugomba gukurikirana ko umwana yasubiye mu ishuri yashoboye kumenyera kwiga amasoko yo mu Rwanda cyangwa se niba yarahanzemo gatoya hari abahita bigira kwiga imyuga ibyo nabyo turabikurikirana
none iyo urebye noneho nko muri rusange ikibazo cyangwa se ingorane inzitizi mwaba muhura nazo muri uwo murimo wo guhuza ababuranye n'ababo abana n'imiryango yabo ni izihe
inzitizi zo n'ibijyanye uretse ko bitatu hari igihe n'undi yaza ati mfite aya makuru nta yaza akavuga ati wenda umwana tugeze nk'imashyitsi ntihane ibyo teritwari kurusha u Rwanda rero niyo gafite aderese zuzuye ibyo biratugora kuba twamubonera mu muryango cyangwa se twabona izindi nazo tujya duhura nazo igihe umubyeyi ashobora kuza ati yihute kandi nabi ashobora kutwihererana hasi amakuru ndayafite ariko mu by'ukuri amakuru yarahagaze bikunda kubaho ko hari igihe ndavuga ati umwana wanjye ndamubyibuka bambwiye ko yabaga muri iyo ferina nyamara abo basanga ariba abana kudasanga rwose abaje muri abo mu miryango yabo ibyo ni ibintu bidakunze kubaho ariko nabyo birashoboka
muri make icyo ushaka kutubwira tubwira ko ingorane muhura nazo cyane telefone yagenda icikagurika ko ari nk'abantu bashobora kuba badafite adrese nyayo umuntu ashobora gushakiraho abantu cyangwa se n'abadafite amakuru ahagije yatuma mubasha kubafasha nabyo hanyuma se ubwo mubigenza gute nyine nk'umubyeyi yaje ni iki mumusaba kugira ngo abagaragaze ko kuko umwana ari uwe
igihe umubyeyi aje akakuzuza fondere ibyo aduhaye turabibika dufite amaseriveri cyangwa se ibyuma tubikamo byose by'abashakisha imiryango hanyuma tutamubona ntabwo tubifunga kugeza igihe tuzamubonera tugize amahirwe akazana amakuru mashyashya turongera tukayaheraho tujya gushakisha uwo muryango
ye bivuze ko n'undi wese hari za publicite zo mujya mukora cyangwa kugira ngo mwumvikanishe mugaragaze umwana ushakisha cyangwa se umubyeyi ushakisha umwana hari ahantu ashobora gusanga ayo makuru ngo abone avuga ati iriya foto uriya mwana ndumva amuzi cyangwa se niyumva izina ry'umubyeyi cyangwa iry'umwana amenye ko hari aho yigeze kubana nawe yenda mu nkambi cyangwa barigeze guturana hari ahantu umuntu ashobora kubona ayo makuru y'umuntu ushakisha cyangwa ushakishwa hanyuma akabasha cyangwa se kugira ngo namwe aborohereze kubona uburyo bwo kuhuza abo ngaba baraburanye
ndari nimakeka ko umwana we yaguze akavuga ati mwandebera ko umwana Peteri yaba yaraguze byinshi rwose yaza akareba amabibazo indi ngorane tujya duhura nayo hari igihe usanga umwana baramutaye cyangwa se yarahunganye n'abantu batamuzi bakaba batazi amazina ye akiri muto afite nk'imyaka itatu cyangwa ine atazi n'ay'ababyeyi ibyo nazo ni zimwe mu ngorane tujya duhura nazo ko bisaba yuko uwo mwana tumubika tukabika n'amafoto ye
ndabona rwose telefone iravuga ariko igacika cyane niba bishoboka wadusubiramo neza ahantu aho nyine bashobora kubona izo za information cyangwa se ayo makuru ntabwo nabashije kubyumva ndibwira ko nabandi batabyumvise
bashobora kuza ku biro bya CICR Kigali hari ibyo bitaho bashobora kwegera Croix Rouge y'u Rwanda mu biro bishinzwe guhuza imiryango naho ibyo bitabo birahari hanyuma bashobora no kwegera ibiro bya Croix Rouge y'u Rwanda i Kamembe cyangwa Rusizi naho bakwifashisha ayo mafoto ahari bakareba ko imiryango amafoto y'abana barimo baba bazi
noneho ndabona tugenda tugana ku musozo nagira ngo niba hari nk'inama cyangwa se ikintu wabwira abatwumva muri uyu mwanya mu buryo ngenda bwarushaho gufasha ibikorwa byanyu kwihuta cyangwa se kugera ku ntego mube mwabivuga mwagira icyo mubabwira
icyo nabwira urimo kudutega amatwi umuntu waba ufite icyo kibazo cy'uko yabuze umuryango cyangwa se yaba ufite icyo kibazo cy'uko yabuze umwana cyangwa se umwana uvuga ati umuryango wanjye sinzi ahantu uherereye ni karibu amarembo arafunguye muri Croix Rouge y'u Rwanda na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge komite mpuzamahanga ya Croix Rouge ikorera mu Kiyovu i Kigali Croix Rouge y'u Rwanda ikorera hafi ya za Rwanda X abantu benshi barahazi hanyuma yabegera tukamufasha rwose amarembo arafunguye ni karibu
yego urakoze cyane rwose reka ngushimire Felix Karekezi ushinzwe gahunda yo guhuza imiryango yaburanye muri komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare CICR mu Rwanda ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo mbasaba gukomeza kutwihanganira kuko amatelefone muri kino gihe ameze nabi cyane ariko ndumva informasiyo cyangwa se ubutumwa bw'ingenzi bubagezezeho nkabanezera ko imirimo yanjye izarushaho kugenda neza nabo kandi ko bazabasha kubana abo baburanye urakoze cyane
murakoze cyane Eugene
Radio Ijwi ry'Amerika rero reka tubasigire aka karirimbo indirimbo ya François Ngarambe ati umwana n'umukungu
naramubonye ndamutangarira yarandebye ndamwunamira asekeye ndamuterura ndamudabagiza umwana mwahana we yaransabye sinamwima sanga ari umuntu wo gukorera ari umuntu wo kubaha umwana mwana we nasanze koko ari umutware boza ibirenge bagasiga amaguta bagasokoza umusatsi nasanze umwana ari umwami ufite umutima wera umwami yeye ariko yashavuzwa inkuba zigakubita imirabyo igahumya amasi biyaga bikibirindura umwana